Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.voyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba ubakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro cyihariye ahanini kibanda ku mikino. Guhera kuri wa gatandatu i Dakar mu gihugu cya Senegal haratangira amajonjora y'irushanwa nyafurika rya basketball rizwi nka Basketball Africa League. Ni mikino izakinirwa muri Senegal na Misiri nyuma isorezwe i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. U Rwanda muri rushanwa ruhagarariwe n'ikipe ya REG izakina umukino wayo wa mbere ku cyumweru. Imikino y'amajonjora yagabanyijwe mu matsinda abiri yahawe amazina ya Sahara na Nil. Imikino yo mu itsinda rya Sahara izakinirwa i Dakar muri Senegal guhera kuri uyu wa gatandatu. Naho imikino yo mu itsinda Nil yo ikazakinirwa i Cairo mu gihugu cya Misiri guhera mu kwezi kwa kane. Itsinda rya Sahara rigizwe n'amakipe atandatu ariyo Regio mu Rwanda, US Monastir yo muri Tunisia, ibenshi murayibuka ko yanakinye umukino wa nyuma w'irushanwa rya BAL yabereye i Kigali mu Rwanda, hari ikipe ya Duke ya Kaminuza ya Dakar yo muri Senegal, Club Ferroviario do Beira yo muri Mozambique, Slack Basketball yo muri Guinea na AISA yo mu gihugu cya Maroc. Imikino muri iri tsinda nk'uko narimbi babwiye iratangira kuri wa gatandatu. Itsinda rya kabiri rizakinira mu mujyi wa Cairo mu gihugu cya Misiri, rigizwe na Zamalek yo muri Misiri ari nayo ifite igikombe cy'irushanwa. Hanyuma hagakurikiraho Petro do Rwanda yo muri Angola, Espoir yo muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo, Cobra yo muri Sudani y'Epfo, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na Forces Armées et Police ariyo FAP yo mu gihugu cya Cameroon. Ikiganiro muri sanga cyanone rero kiribanda kuri iryo rushanwa muzakurikira ku Ijwi rya Amerika uko rizaba riba. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe umunyamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude Munyandinda, uranyumva? Jean-Claude Munyandinda, turi kumwe kuri telefoni, uranyumva?
Ndakumva neza Edi, amakuru yawe?
Amakuru ni meza. Jean-Claude Munyandinda akaba tuzafatanya kugira ngo tubagezeho imikino yose ikipe ya Regio mu Rwanda izabikina mu gihugu cya Senegal. Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda. Turi kumwe kandi na perezida w'ikipe ya REG wamaze kugera i Dakar muri Senegal, Bwana Francis Murindabigwi. Ikaze cyane mu kiganiro muri isanga. Bwana Francis, uranyumva Bwana Francis Murindabigwi?
Ndakumva Edi, muraho neza? Nabasuhuje.
Natwe turagusuhuje aho ngaho i Dakar. Umwuka wifashe ute?
Ahano itasari ni heza hameze neza umwuka ari mwiza ikirere cyiza ndetse n'abakinnyi bacu bameze neza bose bahagaze neza ibintu biragenda neza.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Steve Haguminwari, uyu akaba akinira ikipe ya Patriots yo mu Rwanda, yakinye bari umwaka ushize ari nayo yabimburiye aya marushanwa. Bwana Haguminwari, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Abasize ndabashije cyane muramba kumwe.
Yego. Hanyuma Jean-Claude Munyandinda, mu bijyanye n'imyiteguro y'iri rushanwa, ni ibiki wabwira abakurikiye Ijwi rya Amerika bakwiye kwitega, cyane cyane ko jye nawe twakurikiraniye hafi imikino ya mbere y'iri rushanwa rya ba yabereye i Kigali mu Rwanda?
Urakoze cyane Edi. Icyo umuntu yavuga ni uko uko irushanwa rigenda ryisubiramo niko rushaho kugira n'imbaraga. Irushanwa rya bari rero ryakiniwe mu Rwanda icyiciro cyaryo cya nyuma, murabizi ko ryagenze neza. Ikipe y'u Rwanda Steve akinira Patriote ikitwara neza ikarangiza iri ku mwanya wa kane. Ubu rero nabwo rugiye kongera kwambikana. Icyo umuntu rero yakwitega cy'ingenzi Edi, icyo umuntu yaheraho ni uko duhereye nko muri Sahara y'ino conference ya Sahara izaba igizwe n'amakipe atandatu, nk'uko baze kubisobanura. Amakipe atandatu muri ayo ngayo, abiri muri ayo yamaze yari yaritabiriye bare y'umwaka ushize, bivuze ngo nayo kwitonderwa. Ayo makipe rero ni AS Monastir muri Tunisia yakinye finali nk'uko wabivuze, hakaba na AS Sahel muri Maroc, niyo abiri. Naho andi abiri andi ane muri ayo asigaye nyine muri iyo tsinda rizakina Izakar muri Senegal, itsinda rya Sahara, ayo ngayo ni amakipe ane twakwita ko ari nka newcomers cyangwa se ni bashyashya. Muri abo bashyashya twavuga nka Reg Basketball Club yo mu Rwanda, twavuga Ferroviario da Beira yo muri Mozambique, nayo ni shyashya kubera ko yari yaserutse umwaka ushize. Ni Ferroviario do Maputo, ni ikipe ebyiri zitandukanye. Indi kipe nano izaba irimo muri kano gace kazakina muri Sahara ni ikipe ya Saidu Legacy Athletic Club, niyo muri Guine izi nka Slack mu magambo ye y'Igifaransa. Hakaba nanone ikipe ya Dakar Université Club yo muri Senegal yo Duke. Ni ukuvuga ngo rero ku makipe atandatu azaseruka ejo bundi, nta nubwo twavuga ko amasaha turabarira ku ntoki. Ni ukuvuga rero ngo amakipe abiri niyo yari yaserutse n'ubushize, ariyo niyo kwitonderwa anayahabwa amahirwe muri iki cyiciro cya kabiri. Nihuse rero mbere y'uko ntanga ijambo namwe mugakomeza mu gicyo muvuga, ni uko mwitire zakinira mu Misiri. Amakipe atandatu muri ayo ngayo nyine atandatu, atatu yari yaserutse ubushize, ayo nta yandi ni Zamareka mu Misiri ane yatwaye igikombe kipe gihangange, hakaba Petro de Rwanda muri Angola, ndetse na Forces Armées et Police ariyo FAPE muri Kameruni. Ni ikipe rero zizaba atari nshyashya ahubwo zizaba zigarutse. Naho andi makipe atatu twakwita nyine ko ari outsiders ni Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo, hakaba Cobra Sports Club yo muri Sudani y'Epfo, ndetse n'ikipe ya BC Espoir Fukashi yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nihuse rero nababwira ko kuri amakipe cumi n'abiri azaseruka Edi, abiri mu itsinda rya mbere n'atatu mu itsinda rya kabiri yari yaserutse ubushize. Ni ukuvuga ngo n'atanu amenyereye uko bari igenda. Ayo ngayo ni AS Monastir yo muri Tunisia, AS Sahel yo muri Maroc, Zamareka mu Misiri, Petro de Rwanda yo muri Angola, ndetse na Forces Armées et Police yo muri Kameruni.
Urakoze cyane. Kandi twakwibutsa abakurikiye Ijwi rya Amerika ko muri aya matsinda abiri hazavamo amakipe ane azajya gukina imikino ya playoff i Kigali mu kwezi kwa gatanu. Reka duhere kuri perezida w'ikipe ya REG wamaze kugira i Dakar, Bwana Francis Murindabigwi. Twari tuvuze amakipe ikipe yawe azahatana nayo arimo Duke yo muri Senegal, Slack yo muri Guine, CFV Biella yo muri Mozambique, US Monastir yo muri Tunisia, ndetse na AESA yo mu gihugu cya Maroc. Mwebwe nk'ikipe mwaba mwiteguye gute irushanwa? Ese murabona hari amahirwe mufite yo kuba mu makipe ane azakomeza i Kigali mu Rwanda?
Yo ni itegeko kuko twariteguye, abakinnyi bacu bariteguye bose bari bavuga ko bafite imbaraga zikwiriye n'imyitego ihagije, bose baruzuye. Twakubona rero nta mpamvu yo kuvuga ngo twaza muri bane ba mbere, ahubwo icyangombwa ni ukugira ngo tuduharanira tubyishishikaze cyane, ni ukugira ngo tuze mu ba mbere, tube aba mbere muri iri tsinda riri aha ngaha, kugira ngo bizakorohere mu mikino ikurikira. Iyo ni inshingano yacu, ariko ubundi bwo kurangiza muri bane ba mbere byo ni ngombwa hano aho turi i Dakar.
Hanyuma murebye muri aya makipe twari tuvuzemo nka US Monastiri yo muri Tunisia yageze no ku mukino wa nyuma w'amarushanwa aheruka i Kigali mu Rwanda, nka makipe muvuga ko muzitondera cyane ni nka yahe bwana Murinda Bigu?
Vuko zide hara makipe nabako yakinye koko meba yabushize na makipe meza. Ari cyane cyane na Fly na Mafirio ni kitu kimwe cyo kugira wa nyuma. Ni kitu kimwe cyo kugira amateka. Yitwa neza no gushize n'ubu tubona ko irimo kwitwara neza. Ari cyane kugira kuri kuri AS Stadio y'Kigali ntabwo yitwa neza cyane. Ko ni kitu cyo kugira Rwanda yitse. Nanga rero ntabwo kuri neza uko kugira cyangwa cyo kwitegura. Kandi nono bwakoraje bageye muri rishanwa urumva birumvikana ko bashobora kuba hari icyo babonye batakoze neza mu gicukize bakaba bagitokoye, ariko ntabwo duhamye ko ari ikipe idasanzwe ikipe bakina batatekora ikipe ikipe rero tweze kubona tugomba guhagararayo mu buryo bugaragara ikipe yose mu gasiri n'izindi zose birumvikana ko ziteguye ntawazivuga ko ziteguye, ariko rero ikipe tugomba kwitondera ni ikipe ya Monastir kuko ni ikipe n'ubundi yagaragaje ubunararibonye gukomera ku buryo yakiriye umukino wa nyuma umwaka ushize, n'uyu munsi ndahamya ko itaba yarasubiye inyuma n'ubundi imeze neza.
Hanyuma Steve Hagumintwari wakinye muri iri rushanwa, ibyo aribyo byose hari byinshi wadusangiza mu bijyanye no kwitegura irushanwa kurikinamo ndetse no kugera ku musaruro runaka, dore ko ikipe wakinye yageze muri kimwe cya kabiri cy'irushanwa rya BAL i Kigali mu Rwanda. Bisaba iki kugira ngo umukinnyi yitegure irushanwa haba muri fizike cyangwa se no mu mutwe?
Murakoze cyane. Nkuko wari ubivuze, iri ni irushanwa rikomeye risaba imyiteguro iri hejuru kandi rigasaba konsantarasiyo nyinshi cyane. Impamvu mbivuze ni uko iyo irushanwa ritangiye ntabwo ureba ngo nzaba uwa mbere nzatsinda iki, ugenda ureba ikipe ku ikipe. Ni ukuvuga intsinzi imwe bituma ubona intsinzi ikurikira igenda ibara kuri buri mukino umwe wawe, ntabwo uhita uyifatira yose icyarimwe. Impamvu mba mbivuze nuko ushobora kuvuga ati iyi kipe yo ndabona tujya kunganya dushobora kuyitsinda, reka twitegure Monastiri cyane, bigatuma ya kipe itashyizeho konsantarasiyo nyinshi ishobora kugutungura, kuko amakipe hariya yose ari aba yaje yiteguye aba yaje afite abakinnyi. Icya kabiri wenda navuga rege yagize amahirwe wenda n'abakinnyi benshi bayo bari bari mu ikipe y'igihugu babashije kubona gukina irushanwa kandi biba nk'imyiteguro kuri bo, urumva bafite iyo avantaje. Ikindi wenda navuga nubwo harimo amakipe mashyashya navuga yuko abakinnyi baba bajya kuba bamwe, kuvuga Rivero de Iberia ifite abakinnyi bahoze bakina muri Rivero de Maputo, urumva bafite iyo bakinnye kuri Bari, nubwo na Red ifite abakinnyi bakinnye muri Bari umwaka ushize bamwe na bamwe rero ni na Strak nayo ifite abakinnyi bazanye, harimo bakinaga muri Monastir Arae, hari abakinaga muri Aesponis, urumva nayo ifite abakinnyi bakinnye ushize muri Bari. Njye ndumva nta kipe n'imwe yoroshye, ahubwo icy'ingenzi ni ukureba ikipe imwe ugatsinda match imwe ukaba uvuye kuri uwo mukino, ugahita ujya ku wundi ugatsinda match imwe, gutyo konsantarasiyo ishyira kuri match imwe imwe, atari ukuvuga ngo igiye kuhita ukora overall uvuga ati Monastiri ni ikomeye na Esare kuko zakinnye ishize Bare cyangwa iki, buri kipe irakomeye kuko yabashije kugera hariya, buri kipe irakomeye kuko ifite abakinnyi batandukanye yagiye yongeramo. Urakoze
Jean Claude Munyandinda. Hari ikibazo ufite kuri abatumirwa bacu?
Jean
nakibaza president wa Reg Basketball Club nibyo koko amaze kwisobanura neza yuko ikipe yiteguye neza ndetse yagiye yiranforsa mu mpande zose harabakinnyi biyongeremo harimo nka umukinnyi Ntore Habimana abakinnyi nka Axel Mpoyo ndetse n'abakinnyi mpuzamahanga barimo nka Pierre Thierry Vandrich ndetse na Cleveland Thomas tutibagiwe na Anthony Rashad Walker abona abakinnyi bakomeye ndetse tutibagiwe na Dedone Ndizeye usanzwe ukinana na Steve muri Patriote ese bavuga ko wenda ntabwo tugiye kukumenesha ibanga bwana perezida ariko ibi bintu ntabwo bisaba wenda mikoro arenze cyangwa se ubushobozi burenze ku buryo wenda twavuga ko bije cyangwa se ingengo y'imari yari ihanitse cyane kugira ngo mubone abo bakinnyi cyane cyane ko ari mpuzamahanga tutanibagiwe yuko mwazanye n'umutoza mushyashya nta n'ukwezi aramara uwo nta wundi nuriya mutoza Robert John Park n'umutoza wakinnye no muri NBA ndatekereza yuko atari ibintu byoroshye bijyanye n'amikoro y'amafaranga bwana perezida
hanyuma wenda mugusubiza icyo kibazo unavuge no kuri uyu mukinnyi John Igovoja numwe mu bakinnyi bakiri bato baturanijwe bagiye bahabwa amakipe atandukanye uyu akaba akomoka mu gihugu cya Nigeria bwana Murindabiko
murakoze cyane duvuze nibyo ndetse n'ibyo Steven yavuze nibyo koko uyu mwaka isezo ya kabiri ntabwo yagomba guhura n'iyo ariyo bukize kuko abantu ko bagenda babona imikino buri wese agenda yitegura kandi yubaka amakipe yose nikomeza yari yubatse ndetse na Reg na Rubaye niko byagenze ikindi kandi nkuko yabivuze nibyo koko natwe abakinnyi bacu benshi bakinnye vuba bakize bakinnye na Patriots nabo turafite ubwo nabo byose turasigara bifite mu by'ukuri ntabwo byari bifashe cyane kuko iyo usibye barabibonye ariko muri rwego rwo kwitegura nkuko bivuze amakipe yose yagiye ashaka imbaraga n'abakinnyi bashya birumvikana ko yagiye agira amikoro agomba gushaka profite we kuko rero twari tubona cyangwa se tubyumva ni nako na Reg nayo yabikoraga byumvikana nk'uko namwe mu buryo abakinnyi twazanye twaguma natwe dushaka kugira ngo uru rwego rwazamutse natwe tuzamure urwego rwacu twe ku rwego twumva ko natwe twaza guhatana tutari tutumva ko tukiriste cyangwa turi hasi nkuko bagenzi be badushakaga abatuyakiriye birumvikana ko twashatse uburyo bwisumbuyeho turabashaka turabagana nk'uko mubuze bose barahari koko kandi bose bahagaze neza ndetse n'uwo mutoza muvuze Robert Park arahari n'abo bakinnyi ndumva rwose ifite yariteguye kandi ikaba yiteguye guhangana ariko nk'uko byavuzwe buri makipe yose ibaye uko bigenda igenda itegurwa niko amakipe agenda abona uko ikompetisiyo igenda izamuka ndetse n'ikivuze abantu bose bagenda bitegura kurushaho bashaka ubushobozi mu rwego rw'abakinnyi ndetse n'abatoza ndetse bityo natwe tuzaba tunatwara ibikunze kandi hamwe ko twiteguye neza kandi tugatwiteguye guhangana n'andi makipe nk'uko bikwiriye
hanyuma perezida Murindabigwi mu magambo make cyane kuri uyu mukinnyi Joe Igovoja wo muri akademi ya NBA kugira ngo abo bakinnyi bashyirwe mu makipe amakipe yaba yarabigizemo uruhare
murakoze cyane abo bakinnyi ni abakinnyi b'abana bakiri batoya bari munsi y'imyaka makumyabiri n'ibiri mu by'ukuri hafi ya bose ntanurengeje imyaka makumyabiri bari muri akademi ya NBA iri hano Dakar uko byagenze rero ni uko yaramubwiza ko buri wese agomba kuba afite nibura umwana umwe muri abo ngabo amabwiriza twavugaga ni uko abafite umwana muri icyo gihugu uri muri akademi bahise bamufata ako kanya cyangwa se otomatikali ndumva nka Cameroon yari imufitemo South Sudan yari imufitemo Senegal yari imufitemo ndetse na Tunisia yari imufitemo aya makipe ane yo ntabwo yigeze atombora ahubwo yahise afata umwana umwe directly muri iyo akademi naho ibihugu bitari bifitemo abana rero byabaye ngombwa ko haba tombora tombora rero barabanza batombora ikipe zishyira ku murongo ariko ubwo kuko hari abadaherisi imbere y'abana buri wese rero yahisemo yagiye ahitamo umwana yifuza biturutse ku kipe ihagaze naho yifuza kongera imbaraga natwe rero tuba dufiteho twahisemo umuntu yagiye akora nk'itoranyo wenda ry'abantu nka babiri cyangwa batatu
uko washora kutoranya nyuma ugasanga uwari watoranyije kumutwara ngo kigaye nta bizi nta bizi se ubwo rero umuntu atoranya nibura nka bitanga gatatu rizi noneho hamo rero igitombora gitombora rero rege yaje kumwanya watenda mu byukuri ni tutatse ngo inyuma ariko tutavuze ko tutafashe umwana utari mwiza kuko uriya mwana rero twafahisemo n'ubundi twatoranyije numu point guard numu ane fite uburebure bwa metero imwe numu metero na mirongo itanu na kane ariko akaba ari umwana w'umusore w'imyaka cumi n'umunani ariko umwana ufite imbaraga pe kandi w'umukino mwiza ni ukuri ko twamutoranyije ari nako n'ibindi bihugu byatoranyije usibye bya bindi bine navuze n'ibyo yahise yifata tunapikare abana b'ibihugu byabo bari muri akademi abandi abayotombora noneho watora bafata uwo muri yusitahaha
urakoze cyane bwana Murindabigwi guma kuri telefoni iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo kuganira ku irushanwa nyafurika rya basketball rizwi nka Basketball Africa League rizatangira kuri wa gatandatu i Dakar mu gihugu cya Senegal ikipe regio mu Rwanda ikaba iri mu itsinda rya Sahara itsinda rigizwe n'amakipe atandatu umukino wayo wa mbere ukazaba ku munsi wo ku cyumweru aho u Rwanda ruzakina na ASR yo mu gihugu cya Maroc kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri Habarugira Jean-Claude Wirweneza ikibazo cyawe mu magambo make
ikibazo cyanjye mu kanya uwo muyobozi wajyanye n'ikipe ya rege yo mu Rwanda yavuze ko wambajije avuga ko ngo afite icyizere cy'uko ngo ikipe izabona umwanya mwiza natubwire rero icyo ashingira avuga ko izabona umwanya mwiza cyane ko bimenyerewe ko abayobozi b'amakipe bashimagiza amakipe bakavuga bati tuzatsinda nyamara sinaruma bikarangira batsinzwe rero yatubwira icyo ashingira havuga ko bizeye ko bazatsinda bityo natwe nk'abanyarwanda tukizera ko ikipe yacu izazana umwanya mwiza
urakoze cyane Habarugira Jean Claude kandi nshimira abakunzi b'ijwi rya Amerika tuba dufite kuri telefoni kuba bihangana bagategereza umwanya munini imbere y'uko tubaha ijambo bwana Murindabigwi
murakoze cyane nshimiye kuba mutwara ikibazo ikizere ni uko tambere twafata abakinnyi beza b'abanyarwanda nk'uko amabwiriza abiteganya dushaka abakinnyi bakire mu Rwanda bakinnyi beza turabatoranya dushaka abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze nabo turabazana ndetse tugira n'imana barabagire ko bari mu gice cy'igihugu batsinda mu majonjoro y'igikombe cya kisi ubu bari bamaze hafi amezi arenze abiri bitegura ndetse baragira imikino hano budakayi nabo niho bari bari aba bose turumva ko bari bafite abakinnyi beza indobanure kandi bafite ubushobozi kandi bagize icyo imyitozo ndetse bakinnye n'imikino noneho rero hejuru yabo ngabo twongeyemo abakinnyi bandi beza twatoranyije ku isi hose kuko twari twemerewe nibura abakinnyi bane batari abanyarwanda abo rero nabo mu bwishozi bwacu ndetse dufatanyije n'umutoza nari nza kuvuga icyo mvugaho twarabashatse turabazana nabo bifitanye n'ikipe ubu barisezanya noneho bakaba bagize ikipe twaje kuri umutoza rero ufite ubunararibonye umutoza nk'uko abantu babivuze wakinnye umukino ku rwego rw'ubuvuzi wakinnye muri NBA ndetse aba n'umutoza muri NBA ubu ni harari tuva ko rero mu rwego rwo gutoza ari ibintu amenyereye no kuyobora umukino ni ibintu azakora neza noneho abakinnyi twazanye nabo bagakina neza icyo wenda navuga ni uko n'abandi bose babikoze ariko nawe ubwo witeguye n'abandi bose ibyo twakoze nabo barabikoze kuko niko amabwiriza y'umukino cyangwa se y'irushanwa twese yabihawe wese akaba agomba gushakisha buri wese niko yabigenje ariko natwe mu bushobozi bwacu no mu bumenyi bw'umukino twashatse abo tubona ko ari beza ari nako dushingiraho ko abakinnyi bacu bagomba kugera ku rwego rwiza kandi ushimishije.
Urakoze nuko
ubushize patrotato yashoboye kugera ku mukino wa kane ku mwanya wa kane. Mwanya wa kane rero nakoze nuko abakinnyi bacu bamwe abenshi barimo batumiye iyo mikino. Nambona ko rero bafite ubushobozi n'ubundi bwo kugera kuri urwo rwego ari nacyo cyizere ko tubona ko aho navugaga tuzahagera. Murakoze.
Urakoze cyane. Iki kibazo reka tukibaze Steve Hagumintwari, perezida w'ikipe ya Rege, yaravuze ko ikipe iba yemerewe kuba yashaka abakinnyi bane b'abanyamahanga kugira ngo bunganire abandi bo mu gihugu. Ndibuka namwe ubwo irushanwa rya BAL ryari giye gutangira habayeho abakinnyi bashya mwongereye mu ikipe yanyu barimo nka cyamamare Jeko ba Prince Ibe ndetse na Bushwa Mukota n'abandi. Igihe cyo kongera abo bakinnyi muri iyo kipe no kugira ngo ikipe ishobore kumenyana neza, ibyo byo nta kibazo kirimo, cyane cyane ko usa nkaho abo bakinnyi baza amarushanwa ari hafi yegereye ntibashobore kumenyana neza n'abandi bakinnyi?
Wenda icyo ngicyo ntabwo kiba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko twagize igihe kingana n'ukwezi nakeka ni kwari ukwezi abakinnyi bose bari bahageze, dufite umutoza tuzabana nawe muri gare, dufite n'abakinnyi bose bazakina muri gare. Urumva twebwe navuga yuko ni ukwezi cyangwa ibyumweru bitatu. Iyo umutoza ibintu yashakaga ko tuzakina twese ni ukuvuga twatangiriye hamwe basiketi iyo ikina igihe kwiyadapta ku mikinire y'umutoza icyo aba ashaka ni bya bindi mikino ariko akabishyira mu buryo bwe. Rero twebwe twagize icyo gihe cy'ibyumweru bitatu buri wese abasha kumutegura uko ashaka ko azagikina muri sisiteme ye. Rero nk'uko bakinnyi nka bariya bari ku rwego rwo hejuru natwe twari dusanzwe duhari bafite uko bagiye batwintegramo byaroroshye cyane, bituma igihe cyo kujya gukina cyageze buri wese icyo agomba gukora ku kibuga nuko agomba kubikora twararangije gufata ritimu yabyo.
Jean Claude Munyandinda, ikibazo?
Steven akubaza ni mwitwaye neza muri bare iheruka mwibukana umwanya wa kane. Ntekereza ko nubwo nyine mwari mufite icyizere kibenshi batekereza ko mwabona umwanya mwiza nk'uriya kandi aribwo mugiseruka mu ishyamba rikomeye nka ririya, twavuga ko ukuboko k'umutoza mushyashya namwe mwazanye icyo gihe kwarigaragaje cyangwa wenda yashingiye ku buhangange cyangwa n'ubuhanga mwari mwisanganye mu makipe yanyu?
Ikintu gikomeye ari nk'intwaro wenda navuga amakipe yo mu Rwanda na Rege iriyo aka kanya ashobora kuba afite muri bare bemera abakinnyi b'abanyamahanga bane, abakinnyi babiri bari abanyafurika abandi babiri ari abavuye ahandi hose ku isi. Rero iriya mikino kubera aba ari myinshi, kubera aba ari imikino y'imbaraga dufite abanyagihugu bari hejuru bakina neza birakorohera gutsinda no gukina neza no kwitwara neza. Rero twagize Imana irumva hakinaga abakinnyi umunani ba hano mu gihugu, hakiyongeraho abakinnyi babiri b'abanyamahanga ariko bo ku mugabane wa Afurika, hakiyongeraho na babiri noneho ahantu wamukura hose ku isi. Rero numva ni nayo mpamvu bavuga ko ikipe ya Monastir wenda ikomeye kuko ifite abenshi bakina mu ikipe y'igihugu y'agakinnyi wabo. Natwe rero twari dufite abakinnyi benshi beza kubera ni na ligue yacu yazamutse competition rwego rwazamutse byatumye muri biriya rushanwa bidufasha, kuko urumva twari dufite abakinnyi beza ba hano mu gihugu noneho hakiyongeraho bariya bitewe umutoza ahitamo nyine bitewe n'amaposte abona afiteho weakness cyane noneho bigahita bizamura ikipe yose. Rero nibwo hajemo ba Ibe na ba Kosi na Kwera hasi kuri kane na gatanu ayo arimo navuga nk'akantu kimeze neza noneho na Jinkori azanye none no gufasha abantu hejuru. Iyo rero byatumye ikipe yose overall izamura urwego, bituma rero tubasha kwitwara neza mu irushanwa. Rero na Rege ifite abakinnyi beza b'abanyagihugu, rekrutema izo hanze bakoze biza kuba gufasha abo bahari. Rero nicyo kirinda ni nk'ayo intwari ifite no ku yandi makipe bashobora kuzakina iyo za mafoto za slack nshyashya zimamya ko rigiye muri gihe ishobora kuba iri ku rwego rwa rigiye mu Rwanda. Rero iyo niyo ntwaro bafite ahanini ishobora kuzatuma yitwara neza. Murakoze.
Urakoze cyane Steve Hagumintwari. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Ruhamya Ali. Wiriwe neza?
Wiriwe neza. Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda ariko kiyagaraga.
Ikibazo cyawe?
Abagandazi cyangwa ndariza abandi bantu, harimo abantu wenda ngenda nshobora kuba mbizi, ariko hari abandi bantu baba bakurikira umukino ariko batazi ngo birava hehe birajya hehe, bagira ngo ngenda barize aba basinyirwa babasubize. Harimo baba bakurikira radiyo ariko batazi ngo biva hehe bijya hehe, ikipe kugira ngo batubwire ikipe itsinda ryari, itsinda igize amanota angahe. Nkongera nkabaza ngo ese abakina basikete bakina ari bangahe? Nkongera nkabaza ese ni ryari tubona nko mu mupira w'amaguru abayivuga ngo igitego kimwe kuri kimwe ni inota rimwe, ese muri basikete naho bishobora kuba byaba igitego kimwe kuzi amanota mirongo itatu kuri mirongo itatu ikaba inota rimwe? Ese bigenda gute iyo banganyije amanota, bigenda gute kugira ngo haze kuboneka ikipe itsinda?
Urakoze cyane Ruhamya Ali. Jean Claude Munyandi, na mu magambo make cyane umunota umwe, gerageza usubize Ruhamya Ali hanyuma dukomeze. Jean Claude Munyandi ndanyuva. Jean Claude Munyandi ndibaza ko tumubuze, gusa icyo namubwira nuko uyu mukino wa basketball kenshi ukinwa muri za kata enye, bivuze ko buri kata ifite iminota 12, hanyuma ikipe itsinze ifite amanota menshi niyo yegukana iyo ntsinzi, hanyuma habayeho kunganya, habaho icyo bita overtime y'iminota 5, hanyuma nanone overtime yarangira banganya, nanone bakongeraho indi overtime, nuko bigenda ifite amanota menshi niyo itsinda. Ariko bwana Francis Murindabigwi, iri rushanwa rya ball abaritegura bavuga ko ahanini rigamije guha amahirwe abanyempano muri uyu mukino ku mugabane wa Afrika. Kuva ritangiye ubu rigeze ku nshuro ya kabiri, kuri mwebwe mubona akamaro k'irushanwa araka?
Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, nibyo koko bigamije kugira ngo rigaragaze abana b'Abanyafurika, ribagaragaze abafite ubushobozi, abafite talenti mu mikino, hanyuma bagaragara isi yose. Bigenda bite? Uko bigenda uko amateleviziyo y'isi yose amenshi yerekana iyi mikino ku rwego mpuzamahanga, ku buryo abantu barebire iyi mikino barenga miliyoni nyinshi cyane, wenda sina Facebook muri muri kano kanya, ariko ni benshi cyane kurenga miliyoni nyinshi barebire mikino. Agasaba rero no mikino iriho iba abahaze abascout n'abandi bahagarariye abakinnyi agent bari aho ngaho bareba abakinnyi benshi. Rero ni ikintu gituma abakinnyi bigaragaza bikaba amahirwe yo kuba bafashwa n'amakipe yo mu bindi y'indi migabane iyo hanze ya Afurika. Uko babigenza rero baravuga bati bari abakinnyi b'abanyamahanga bane, tuvuga hejuru y'abenegihugu umunani, buri gihugu cyari gifite abakinnyi bakiri mu gihugu gifitemo abakinnyi bacyo b'abenegihugu umunani, ariko muri abo bakinnyi bo mu yindi migabane barimo hagomba kuba harimo nanone abakinnyi babiri ba Afurika muri abo bane. Ni ukuvuga ufite abakinnyi cumi n'abiri, ufite haba harimo babiri baturutse ku migabane yindi iri hanze ya Afurika n'abandi babiri bo kuvana mu bihugu bindi bya Afurika, noneho n'abakinnyi umunani no mu gihugu cya Zimbabwe n'aba bitumi b'Abanyafrika bagomba kuba barimo bose bagomba kwigaragaza. Ibyo rero navuga ko biha amahirwe abana b'Abanyafrika bigatuma bigaragaza, kuko amakipe menshi abakinnye indorerezi zabo bwite gutyo aribo begeye kutaba scout baba bahari ndetse n'amateleviziyo yose arerekana uwigaragaza ibyanze bikunze ava aho ngaho amakipe yamurabagize ugasanga nyuma y'imikino ugasanga umwana abonye amakureba amutwara hirya no hino ndetse ibi bigatuma ajya ku rwego hejuru ndetse n'imishahara yabo igituma igatuma izamuka n'umukino ukazamuka. Ibyo rero nibyo biha bavuze bitanga amahirwe ku bakinnyi b'Abanyafurika kandi tubona ko ari byo koko, ariko rero ikindi ni uko iyi mikino iri mu rwego rwo hejuru, nta mikino iri mu rwego rwo hejuru kugira mbere neza gutya gukoreraga muri zone zacu za seven ziri muri zone ya gatanu ugasanga turahura n'amakipe yo muri kano karere, ariko tutahawe uburenganzira bwo twazana abakinnyi mu rwego rwo hejuru kuko umugaragu yemerewe abakinnyi b'abanyamahanga babiri gusa. Ubwo rero tugasanga imbaraga ziri muri iryo rushanwa ntabwo ziri hejuru cyane, ariko uyu munsi muri bal irushanwa riri hejuru kandi n'uburyo bigaragazwa ku rwego mpuzamahanga nabyo biri ku rwego rwo hejuru. Naho rero imbaraga zigaragarira ndetse n'abakinnyi ubwabo bagahisemo bashaka kwigaragaza bakina neza bakesha imbaraga bakina uko bikwiriye buri wese akora cyane kugira ngo yigaragaze, bityo irushanwa rikagira imbaraga ndetse rigahana n'abo bana kugaragara ndetse no kuba babona bimakinnyi yo hanze abatwara. Barakoze.
Hanyuma Bwana Murindabigwi, ndabizi ufite akanya gato cyane, ariko niba ushobora kuguma kuri telefoni umwanya muto cyane, umuntu yakwibaza niba atari ibanga muri abo bakinnyi bane barimo babiri b'Abanyafurika n'abandi bakina ku migabane hirya no hino ku isi, mwamaze kubona, ese mwabatubwira mukatubwira n'amakipe bari basanzwe bakinamo?
Murakoze cyane. Abo banyafurika babiri niyo mperaho, uwo witwa Manga Pichu n'umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Democratic Republic of Congo, akaba ariko asanzwe akinira mu Rwanda, yakiniraga mu ikipe ya APR. Ni umukinnyi mwiza, umusore muremure cyane, nawe tuzi muri kano karere ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Congo, ku buryo muri kano karere cyangwa se muri Afurika mu by'ukuri ntawe arakomeye imbere, arakomeye kuri gatanu ku buryo afite imbaraga zipinze. Undi munyafurika twazanye ni umukinnyi wabonye inzego z'umuco w'Abanyarwanda, ariko akaba ari umunyamerika asanzwe ari umukinnyi rero nawe abarwa nk'umunyafurika. Icyo gihe rero nawe ni umukinnyi usanzwe akinira REG, ni umukinnyi nawe usanzwe umenyereye yiyanganye n'abakinnyi bacu. Icyo gihe nawe afatwa muri urwo rwego, yitwa Adonis Sila, ni umukinnyi mwiza cyane uzwi nawe muri imikino y'iwacu. Abandi babiri basigaye b'abanyamahanga ni Abanyamerika babiri, umwe yitwa Thomas Cleveland yakinaga mu Jersey ikipe yitwa Apollo Patras, ni umukinnyi mwiza cyane ukinira muri shampiyona y'i Burayi mu Bugereki, nawe yaje kudufata mu ikipe yacu. Undi yitwa Anthony Walker ni umunyamerika yakinaga muri Bahrain, ni umukinnyi mwiza nawe ukinira kuri kane gatanu, umukinnyi mwiza nawe muremure ufite metero ebyiri n'ibice umunani, n'umukinnyi rero tubona ko azadufasha kandi nawe amenyereye amasarwa akomeye ndetse yakinyere muri G-League muri Amerika. Uyu nawe akaba ari umukinnyi mwiza tubona ko azadufasha. Ndumva ari abo bane dufite batari Abanyarwanda.
Bwana Perezida, uracyafite umwanya?
genda ufite muto yatwaganira nka kibazo n'ubusa mike ya 25.
Yego. Hanyuma ku bantu bakurikiye bal yo mu Rwanda nubwo yabaye mu bihe bigoye cyane bya COVID-19 ariko nk'ikipe ya Patriots yari ifite amahirwe cyane ko yakinaga imbere y'abafana bayo ndetse abantu bakayishyigikira cyane muri bake binjiraga muri stade wasangaga igice kinini cyane cyabaga gishyigikiye ikipe ya Patriots yo mu Rwanda. Ubu ngubu murakinira kuri tele yo hanze, murakina mu gihugu cya Dakar. Icyo kintu abantu bakunze kwita home advantage, kuba mutayifite, ibyo byo murumva nta kibazo bishobora gutera abakinnyi banyu, cyane cyane ko bashobora kumva ko badafite gushyigikirwa guhagije.
Murakoze. Cyo bibaho mu by'ukuri ho batatage baho, ariko hano Dakar hari komite y'Abanyarwanda ihamwe cyane zirahari kandi yose ko mu mikino ikize bazaga gushyigikira ikipe y'igihugu bari bahari mu by'ukuri, ku buryo bayitsinze mu bitugu mu by'ukuri tubona ko ari benshi. Natwe rero bazaba bahari, turabona ko bazadushyigikira uko bikwiriye, ariko birumvikana ko ikipe rero n'imwe ni ya Senegal, ya Nigeria, ya Senegal niyo minisitiri ya home advantage, ariko abandi bose bazaba bakina badakina iwabo. Wenda hari abazagerageza kugira abafana benshi biturutse ko ariyo yari hasi y'iwabo, ariko ikipe izaba ifite home advantage n'imwe niko nabivuga, ni iya Senegal. Abandi bose tuba dukina dufite abakunzi cyangwa se abadushyigikiye bateya, kandi na Senegal yemera yuko yashyigikiye home advantage. Abantu twese tuba dusa nk'aho tungana mu rwego rw'uburyo bashyigikiye amakipe atandukanye. Nta mbona ko twebwe kuko Abanyarwanda barahangaza nk'uko nabonye ikipe igiye gukina, bazaba benshi nk'uko byaba bimeze Kigali, ariko bazaba bahari kandi bashyigikiye ikipe yabo. Murakoze.
Steve Hagumintwari ntabwo ari umutoza, ariko ari byo byose nk'umuntu wakinye iyi mikino ya bal mu Rwanda, abakinnyi ba reg muri aka kanya baramutse bakumva, ni nk'iyihe nama wabagira?
Murakoze. Wenda ntabwo nabagira inama y'imuretse nababwira yuko ikipe n'ubundi ni isanzwe, nta tandukanirizo cyangwa ikintu kirenze andi makipe afite kuturusha. Ikindi nababwira kimwe buri gemu nta maci yazo, kuko buri maci kwitinda niko indi kipe igira igihunga, buri maci kwitinda niko bigira morale gutsinda n'ikurikira. Murakoze.
Bisaba iki kugira ngo ikipe itsinda? Hari abavuga ko akenshi usanga ibikeneye ba myugariro, abandi ukasanga baravuga ngo ikeneye ya point guard beza. Ni iki giha ikipe ingufu, Steve Hagumintwa?
Wenda abantu bavuga ba myugariro, bavuga myugariro y'iki, ariko ibyo byose bishyize hamwe nibyo bivamo ikipe nziza. Rero ibyo byose bikunda iyo abakinnyi bashyira hamwe cyangwa bari hamwe. Icya kabiri, gukurikiza ibyo umutoza ashaka ko mukina, kuko niwe ubareberera by'izindi kipe azi ko agomba kwitsinda. Rero iyo mumufashije mugakora ibyo yabasabye gukora, biborohera gutsinda. Ikindi ni gushyira hamwe bihera aho musangirira gahe, sinagitindaho kuko n'abakinnyi benshi nibo hafi ya bose, ntabwo icyo ari ikibazo. Yemwe igisigaye ni ukumenya ko igihe cyo gukina cyageze, bagashyiraho konsentarasiyo yabo, bagashyiramo imbaraga kuri buri mukino nk'aho ariyo wa nyuma, atari kuvuga ati dufite amahirwe y'indi mikino ingahe, imwe iri inyuma y'indi mikino itatu iri inyuma, ni ukuvuga no kubara mu mukino umwe wawutsinda ugakurikire ugatsinda isigaye. Noneho wagera kuri ya makipe, noneho mwamubona mujya kunganya aho rero niho iyo urene yafatirana kugira ngo bikorere n'ibyo gukina ya makipe twavuze akomeye cyangwa afite uretse ko bamba kuvite cyo kenshi biterwa n'uko mwebwe mwiteguye ahanini.
Hanyuma Steve Agumintwari, perezida wa REG yari yavuze ko marushanwa nk'aya ari amahirwe ku bakinnyi bakina kugira ngo bigaragaze, naho ba scouts baba bashakisha abakinnyi baba bahari, ariko nanone hari abashobora kwibaza ko nubwo irushanwa ari ryiza ku bakinnyi ariko nanone rimwe na rimwe rishobora gusenya amakipe, ugasanga abakinnyi bigaragaje mu makipe runaka batwawe n'ayandi makipe kuko ayo makipe afite ubushobozi burengeje amakipe bakinagamo. Ikipe yanyu ya Patriots navuga ko hari abakinnyi benshi bamaze kuyivamo, hari abazakina muri REG, hari abazakina muri Cobra yo muri Sudani y'Epfo. Icyo kibazo si ikibazo ku makipe n'abakinnyi cyane cyane bakinira amakipe ashobora kuba adafite ubushobozi bwo kugumana abakinnyi beza.
Urakoze iki rero ijya kuza kwari kugira ngo abakinnyi b'Abanyafurika batere imbere, ni ukuvuga iyo umukinnyi avuye ahantu hamwe ajya ahandi ni ukuvuga we aba yateye imbere, kuko iyo kipe imushaka ni ukuvuga iba imuha avantaje zirenze cyane nizo ikipe yakiniragamo yari arimo. Iyo ni ryo terambere rya mbere ku mukinnyi. Irya kabiri ku makipe ayo uvuga, niba yarabashije kuzana umukinnyi mwiza nk'uwo nabo ntabwo niba agiye hari inyungu izava muri uwo mukinnyi, ni ukuvuga iyo nyungu bayikoresha mu gushaka undi mukinnyi uzasimbura wa wundi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ikipe ngo niba zivuga abakinnyi bizaba ahavuye umukinnyi mwiza haboneka n'undi, ntabwo ari ukuvuga ngo umukinnyi mwiza niba agiye nta wundi uzabaho, ahubwo wowe nk'ikipe uzi ko umukinnyi mwiza washobora kugenda nawe utegura ushobora kumusimbura ubona bitewe n'uko umukeneye cyangwa n'ibyo afite n'ibyo uzamwongerera mu gihe ari nawe ukaba umutegura. Rero nta irushanwa ryabayeho kugira ngo niba umukinnyi ari mwiza mu Rwanda ikipe yo muri Sudani n'ukundi ikamujyana, urumva iryo terambere ry'abakinnyi baba bari kuvuga nava muri Sudani ni ukuvuga zavayo wenda agiye mu Misiri cyangwa agiye za Tunisia, navayo wenda za Kiburayi, gutyo iterambere. Niyo mpamvu gare yabayeho kugira ngo umukinnyi bigaragaze akaba mwiza cyangwa umukinnyi amakipe yahindutse abe yatera imbere ajye mu cyiciro gikurikiye cyangwa mu rushanwa rirenzeho ku ryo yakinaga. Murakoze.
Urakoze cyane Steve Agumintwari, ni umukinnyi wa Patriots yo mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda, mu kanya twari twakubuze kuri telefoni ariko ndibaza ko ikiganiro wakomeje kugikurikira. Steve Agumintwari ndetse na Francis Murindabigwi batwemereye ko tuba tugumanye akanya gato cyane, dore ko n'ikiganiro gisigaje iminota icumi gusa. Wagerageza kubaza niba hari ibibazo ufite ku mutima wifuza ko batagenda badasubiza.
Nibyo koko ibibazo bye ntibyabura, cyane cyane ko imirushanwa ikomeye cyane. Nagaruka ku mukinnyi Sizagumintwari. Nibyo koko mwitwaye neza mwegukana umwanya wa kane, mwitwaye neza rwose, abanyarwanda bose barabibona. Nawe ukurikira basketball, ibare igiye kuba ku nshuro ya kabiri, amakipe ayahuye kuri finali nanone yarangiye aragarutse mu irushanwa. Ese uko ubibona, kubyitegereza, urasanga nanone pronostike zawe zerekeza, nubwo nyine imikino itaratangira, urabona pronostike zawe zerekeza kuri Zamalek kuri finali na US Monastir, cyangwa se ikipe ishaka iki gatungurana ugasanga kuri finali twasanze ari amakipe atandukanye nayo twahuye nayo.
Nakaga nagiye ngena abakinnyi beza nagiye mu yandi makipe, niyo mpamvu nanayikubwiye mbere sohoge nka Flake nawe nubwo ari cyacu yafashe abakinnyi baba hari abakinaga muri Monastir, hari abakinaga muri Papu ubushize kandi bakomeye. Wenda ikiza ni uko aba ari babiri gusa, kandi abakinnyi babiri biragoye kugira ngo bazatinde match zose cyangwa batinde irushanwa, biba bigoye. ariko niba barahisemo Afurika neza simbizi ariko abakinnyi bafite bongeyemo ni beza n'andi makipe yagiye yiyubaka ntabwo kandi ikindi kintu nk'uko na mapira yakinnyi ushize yakinishaga abantu bakuru cyane sinamye ko n'uno mwaka bafite imbaraga zo kuzongera kugenda kuri yiteguye neza arayizi ko ari abakinnyi bakuru ntabwo navuga ngo nindebye amakipe ari ntabwo navuga wenda Zamalek yo iracyafitemo abakinnyi bayo kandi bagifite akagufu ariko nko kuri Monastire simvaga yuko yazwi ijana ku ijana yo kuzongera ikaba yagira simbihakanye kuko ni ikipe nziza neza ubundi wenda ikina n'ikipe y'igihugu mwarabibonye ko ni abakinnyi beza kandi bashyize hamwe simbihakane wenda simbareba neza abakinnyi bo muri Amerika bongeyemo cyangwa bo hanze ariko abanyafurika yari ifite ubushize ndumva umunyasudani yaragarutse ntabwo navuga ijana ku ijana yuko ari ikipe izasubira ikongera igakina finali yewe na Zamalek simbihamye kuko hari amakipe yandi yagiye yongeramo abakinnyi ikipe yo muri Senegal igiye ibikomeye iyo dushyize hari ama experience batari bafite bakosowe sinavuga ko ariyo makipe nahamya ko nzongera kubona kuri finali ariko nanone ntiwaryama ngo uvuge ngo urabizi neza ko uzayatsinda kuko ni amakipe afite experience kandi aba yari yiteguye kugutsinda kubera umukino wabo bo bamaze kumetiriza uko bawukina rero ni irushanwa rari rikomeye ntabwo bavuga ngo ndabizi neza ngo bazagera kuri finali.
Jean Claude, hari ikibazo ufite kuri bwana Francis Murindabigwi?
Bwana Francis, nibyo koko muvuze ko mwiteguye ko abakinnyi bameze neza ko byose biri ku murongo ariko tugarutse kuri basketball y'u Rwanda uzi ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari iraho nyine muri Senegal aho namwe muri aho yari yaraserutse mu majonjoro y'ikubitiro yo gushakisha itike kugatsinda igikombe cy'isi muri basketball u Rwanda rwarabanje gutsindwa na Sudani na South Sudan umukobwa Sudani yuko gutsindwa na Cameroon gutsindwa na Tunisia ni ukuvuga ngo iyo utsinzwe imikino itatu nka kuriya abantu ntibashobora kubyuriraho bakavuga bati buriya mu Rwanda nta basketball ihari ikipe y'igihugu igatsindwa nk'idahari buriya wenda na club yawe ushobora kuba nayo idakomeye cyane ntabwo izo mpungenge zaba zihari ku buryo wenda ku bijyanye na morale abakinnyi bashobora kwansama rino rushanwa bumva bari underdog kubera ko ikipe y'igihugu yagerageje bikanga.
Bwana Murindabigwi,
murakoze cyane kuri iki kibazo. Burya rero uko ikipe y'igihugu iba yubatswe bitandukanye n'ikipe club ubwayo ninakora mu gashinwa atandukanye amabwiriza aba ayigenga bityo rero imikinire ikagenda inatandukanye. Iyo ikipe y'igihugu nyine ijya mu gukiniramo abanyarwanda gusa ikindi noneho biriya bihugu bindi amakipe y'ibihugu byayo aba afite abantu bakina benshi bakina mu mashampiyona yo hanze cyane iyo bigeze rero mu kintu cy'igihugu baratumira ariko twebwe kugeza ubu ngubu ntabwo turageraho dufite abanyarwanda benshi bari mu makipe yaba za NBA cyangwa za G League ntabwo barageramo ariko birimo birubakwa birimo biragerageza abana bakiri bato baroherezwa kugira ngo bagende bakine mu makoreji akomeye abatoza ku buryo buhambaye no kugira ngo babone babaye porofesiyoneli bagiye muri urwo porofesiyoneli ariko ibindi bihugu ni ibihugu biba byarabigezeho kera za Senegal ziba zarabigezeho za France ziba zarabigezeho za Cameroon ziba zifite abakinnyi benshi bakina muri NBA kuri iyi mpuzo ntabwo baje ariko niba rero muri G League bagiye baza NBA aba NBA bazaza mu gihe cy'igihugu rwa nyuma ariko n'ubundi bafite abana benshi bashyira hanze ariko twavuze na filime igeze kuvugaho iyo exposure tuvuga aya mahirwe ahabwa abana kugaragara bigatuma bagenda bakajya gukina mu maligi hanze aho imikino bahora n'imikino ikomeye ndetse na competition zindi mu rwego rwo hejuru. Iyo rero ku banyarwanda ubwabo twari turabigeraho neza nubwo turimo kubyubaka ariko ndahamya ko bizaza kandi atari cyerekana
hanya rero kera ko ikipe y'igihugu abarabo banyarwanda gusaba kinemo nta byashoboye ku kandi makipe kare yaza ndo batinye babatanze benshi nta bumvi kuri uko mu bivuze nta rwose gutinda ariko no ko twongemo bandi andi barasa bacha uko bari bari byemera bagatirisha b'abanyarwanda beza hanyuma iyo kemisi cyangwa se blendi cyangwa se aho haburaga umukinnyi runaka ariyo nawe natwe twajya tureba tukavuga ati muri site mu banyarwanda dufite abafilimu kuri nomero y'iyi hari kanaka ukire neza ariko harabura umukinnyi ahangaha ari niyo turimo gushaka tuva ni hanze nuko rero twajya tubikora ibyo duhamya ko ikipe yacu ikomeye ndetse abakinnyi nabo iyo bagezemo bavuga abanyarwanda bagezemo hagati yabo ngabo baza kubaterera mu bitugu cyane cyane ku mwanya tubona ko bafite abakinnyi beza cyane nabo barabyishimira kumva ko buri wese yisanga ku mwanya we noneho bahuza bose hamwe bagakora ikipe ikomeye ndabona rero atari ikintu kizabatera wenda kumva ko bari andadogo nk'uko bivuze cyangwa se ko bafite wenda imbogamizi yo kuba badahagaze neza kubera ko uko kongeramo izo mbaraga aho tubona zari nkeya tuzazongeramo turabona ko bizahagaze neza kandi ko bizitwara neza.
Bwana Murindabigwi, mu masegonda make cyane mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko irushanwa rya BAL ryatewe inkunga kandi rirashyigikiwe cyane n'abantu bakomeye, haba NBA, amateleviziyo akomeye muri Amerika, muri Canada n'ahandi. Abantu nka Perezida Barack Obama wayoboye Amerika ari mu bantu bashyigikiye iyi gahunda, abantu nka Masai Ujiri uyobora ikipe ya Raptors yo mu gihugu cya Toronto. Niki mwifuza nk'abanyarwanda kugira ngo uyu mukino ube wagira ku ntera yisumbuyeho kuri abo bantu cyane cyane bashyigikiye iri rushanwa mu magambo make?
Ndakoze cyo mwifuza cyo twifuza kugira ngo intego bafite no kugira ngo nk'ubumwe dutangira no kugira ngo n'abanyafurika bigaragaze babone aho bakinira ku rwego mpuzamahanga ndetse n'isi yose ibabone kuko amateleviziyo yose abahari kandi byerekana kicyo ibyo rero tuvuga natwe icyo twavuga ni uko aba bana b'abanyafurika bazakina bajya mu mukino cyane bakigaragaza noneho ndabona abatoya bakiyote cyane bifuza kinabo kugaragara mu kintu kiza cyane cyakozwe. Ubu rero buri mwana wese w'umunyafurika aba yifuza kugira ngo agaragare kandi akine kandi urwo rubuga barayiruhawe turatubona rero abo bantu batekereje iyi gahunda ndetse n'abafasha abandi batandukanye kugira ngo igahunda igende neza basoma ikintu kiza cyane kandi turabashimira ariko nabo ibyo bifuje turamya ko ari byo kuko abantu bavuze abakinnyi bamwe na bamwe bagenda babona amakipe yandi yo hirya no hino agenda bifuza kandi nta handi barashobora guhurira nta n'ahandi bashobora kubamenyera ariko niba urubuga rubigaragaza kandi birimo birakorwa. Murakoze.
Francis Murindabigwi, umuyobozi w'ikipe REG yo mu Rwanda izaseruka mu irushanwa rya BAL ikazakina umukino wayo ku cyumweru n'ikipe ya ASR yo muri Morocco. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika, kandi muzi ko ijwi rya Amerika rizageza ku bakunzi b'uyu mukino hirya no hino ku isi uko uzagenda uba. Turabafatanyabikorwa ba BAL na NBA, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika. Ndibaza ko Francis dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko Steve Hagumintwari nawe wakinye ikipe ya Patriots ukaba warakinye muri BAL ya mbere mu Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika, kandi ngusaba ko igihe tuzagukenera muri aya marushanwa uzadufasha kugira ngo uduhe ubusesenguzi uko mikino izabigenda. Wakoze cyane. Steve nawe ndibaza ko tumubuze. Claude Munyandi, wowe ku cyumweru tuzaba turi kumwe tugeza ku banyarwanda n'abakurikira irushanwa rya BAL uko umukino uzaba ugenda hagati y'ikipe ya REG ndetse na ASR yo muri mu gihugu cya Morocco guhera isa 10 zo mu Rwanda. Nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane Edi, ubwo nyine nta yindi ntumwa naho ku cyumweru tugeza ku bakunzi bacu umukino uri mukuru.
urakoze cyane nshimire bagenzi banje bamfashije mu buhanga bw'ibyuma Jodone Cyubahiro ndetse na Nadia Taha namwe mwakoze cyane muri studio mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe